swani no kulu ukuluma ngehlula impela ukuluma ngisawufuni angizwani no kulu impela angizwani no kulu impela angithandu ukulu wena bungosu nenhlanhla kwelakhiwe wena kuzwa unenhlanhla kwelakhiwe abathandi ukhulume impela abafone ukhulume impela angizwani nokhulume wena kanye lunenhlanhla kwelakhiwe wena kuzwa unenhlanhla kwelakhiwe abafuni ukhulume impela abazwani nokhulume impela sawufuni angizwani nokhulume impela angifuni ukhulume impela angizwani nokhulume
Ni
nang